She like to dance my song. She like to ride it slow. She like to smile every day. Every day I commit her. No more drama. And I commit her. No more disaster. Mtoto mtoto anamtoa jasho. Maji ya shingo yamezidi kimo. Ananitaka na mimi namtaka. Ananipenda na mimi nampenda. Hey, she's coming close. Oh Yahweh, she's coming close. Anajijua mzuri ila haringi, alafu sio mbishi na havimbi. Hurulalini wa peponi lailalini. Yeah. Shikoni